Mitaani wameweka standards za kuabudu, lazima mwifanye kivyao, vako zao. Na dini imeweka classes, ninapoenda kujirusha wanasema cheza chini. Miaka yako haikukubali kucheza cheza, wanasema hiyo utiaji pasi. Angali miaka karuka atina jikose ya heshima basi. Angaliwe angaliwe wako na chani nilivyo, sina kirani sina kirani na be more right if I in your presence. Sina kerati.
Nimeweka kando. Nimeweka kando. Napunguza ujuaji wangu. Nikupe sifa, heshima. Naiweka kando. Nipunguza ujuaji wangu. Come on and give him a shout.